la longue
le yade yeso yilaru daru kulle waddan himbe gatta dar ko e mu'en ko gardo jami lawol yehuda no kure gon fu to seyde yobi den ko holle lawol gon undu hegaaki gam goddo no winoto jama lawol hollata ki mu dar leede duniyaru to golle yilaru da fu to iri majjum wadama amma do ko yawi no saru suji kawji di filla yilaru daru kulle tariki hawtidaade e saru suji gomnati durwi kabani dum mosala gam be gi'i non ko iri anniyaji di no bawi gaddi sembe yilaru hela un torradu warobe yilo
souvent la personne
dum me woni no wadde iri majjum
mais cela simplement
yebare kanni wonno wadda dum golle yilaru daru kulle tariki e fina tawa no hani yewtinede fonditeno ga hebude habaru do kulle sey dum watta himbe jametebe andambe nokkuje den ende ardu yilotobe be enden ja kolloobe ko fotay fuube daro he lawol e jama goddo himbe beedu deno adi gadane ekkintinoje lobbe be gadane du biroji to be jodo be jappo himbe himbe ciede enden to kulle tariki de enden tawa kambe du ko e mabbe no hana firtede ko watta be nafu
lui soit profitable
de no e himbe chakantaraje be enden baawi gadi ko nafo
pour que les communes
ko communiji e himbe mum keba nafakka yilotobe de enden no hani non nokkuje tariki de enden mudine ponditi sigila yilaru majje du wade ko watta gardo yilade fu no wodi ko yoba ko andana de ni du dum wawa nyibude kogul dum watta nokkure tariki de enden to dum watta himbe jabbotobe yilotobe be enden ardobe jara kollo kulle tariki de enden misali ir ko wonno wada kure de lore non wari nade neddo wari no wodi ko yobani ko andana du denne communiji didu kan en andi nokkuje tariki mu kan e dukani wadude sigila watta inafu misali gadobe golle jungu der communiji di endan no bawi gadi sigila pirta lumo mu to warobe yilo daru kulle tariki di endan fu bawi gari dari are debe gadi choda na du nyiba nokkure to nyame to yilo tobe be endan deno gidi ko nyame fu no bawi gari choda nyama himbe hawjo tobe nokkuje deedu gadane ekkintinoje lobbe himbe commune endu gadane pirtol ko e ko watta be anda no be bawi gadi ko be na
formation il faut de la sensibilisation